macho yangu ya nyama hayaoni kama utakavyo wewe. Ingawa yanazo mboni, lakini yanakuhitaji wewe Bwana. Macho yangu haya hayaoni vile upendavyo wewe. Ingawa yanazo mboni, lakini hayaoni vile utakavyo wewe. Mana wewe udarubini yangu, darubini yangu. Mana wewe darubini yangu, darubini yangu, darubini.
Yesu, Yesu, darubini yangu,
darubini,
darubini yangu.
Yesu, darubini yangu,
Yesu, darubini yangu,
darubini,
darubini yangu,
yeah.
Darubini.
Yesu, Yesu,
Yesu, darubini yangu,
darubini,
darubini yangu,
darubini. Yesu, darubini yangu,
Yesu,
yeah.
Darubini yangu,
darubini. Darubini ya maisha yangu, darubini ya mapito yangu, darubini ya majaribu yangu, darubini ya magumu yangu yote. Wewe darubini ya mazuri na mabaya pia. Nioneshe vile utaka, nione nisizame. Wewe darubini, darubini yangu, darubini.
Yesu, darubini yangu,
darubini yangu,
darubini yangu,
darubini yangu.
Darubini yangu,
darubini yangu,
darubini yangu.
Wewe
darubini,
wewe
Yesu, darubini yangu,
darubini yangu,
darubini yangu,
darubini yangu, darubini yangu, darubini ya macho yangu.
Yesu, darubini yangu,
darubini yangu,
darubini yangu,
darubini yangu.